Ladies and gentlemen, this is why Kibenda, feeling on your acoustic.
Baby, obulungi bw'ondaba osaana kuba kwini. Nze bino byegamba nkugamba kuva ini. Kana kwegomba ddobuzanga babomba. Ngwe buza waiki buza bomba. Dalingi today tebichukanga. Bamute buche wa kukukwasa. Sagala muyungwe kukukwa namba site benkede. Kufiringa nyoto vigana. Ntosobola na kutebereza. Obwangezu kukagumanja. Nkwagala nyoto ngana. Ntosobola kuyimagininga. Jaliwo yangu za yo namba. Omutima gukubanga bigoma. Ebibozi tonyumya ndichigala. Enviri wane myano kumera. Amachati na matanta sirina. But when you call in the night, oh my love, I be coming on. And you need it, my love, I be coming on. Feeling anyoto vigana, ntosobola na kutebeleza. Okwangezu kukagumanja. Nkwagala nyoto ngana. Ntosobola kuyimagininga. Jaliwo yangu za yo namba.
Beautiful melodies of Y Kibenda. Thank you so much. I love you all.
Baby, obulungi bw'ondaba osaana kuba kwini. Nze bino byegamba nkugamba kuva ini. Nga nakwegomba ddobuzanga babomba. Kwebuuza waiki buuza bomba. Darling, today tebichukanga.
I love you.